It's Olan, baby.
That boy must be the wind. I'm about to say some new shit, nigga.
Konde boy call me number one. Uyo etsi wakuni fanya nile nile wimbona simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya nile nile wemi siyaoni. Siyaoni.
Na ukiniona niko kiwanja nipo pa kuruka kwanja. Mara moja moja na butaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Unani never nata, na abiti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa iku tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Binafanya kusuri. Sijalewa, sijalewa, sijalewa. Binafanya kusuri.
Aye, aye. Siku nikilewa mtajua. Mbona mtajua. Kuna mtu ichi kichwa na kisumbua. Siku hiyo mtamjua. Mwenzenu konde nisha acha. Kuvuta nisha acha. Ila mapenzi swezi acha. Japo ya nani umiza.
Na ukiniona nipo kiwanja. Nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na butaka ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Unani never nata, na abiti. Piano za kisasa, na TBT. Mwendo wa kwa iku tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Binafanya kusuri. Sijalewa, sijalewa, sijalewa.
Kiliona nipo kiwanja. Nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na butaka ganja. Hicho nikae kiganja.
Kuzawa chawi.